kazi, wote tunaimba zimpa kazi, tuimbe zimpa kazi, wote tunaimba
zimpa kazi. Zi nilikuwa maskani na mato, zi akapita de moja nitwa Lozi, huyo Lozi ni mkali kishenzi. Hey Lozi, naitwa Jeufaza, kwanza samahani nipatie yako namba, na mengi ya kuongea na wala siyo shamba. Akacheka sana, zimba kazi, semeni zi, zimba kazi, wote tunaimba zi. Ah, waimba zi, usipo imba zi, ntakuwa si imbi zi, kwanza tugonge shazi, uti ama tele kumeja kupo shazi, imba zi, atupo wazi.
Zimba kazi, tuimbezi, zimpa kazi, wote tunaimbazi. Zimpa kazi, tuimbezi, zimpa kazi, wote tunaimbazi.
Imbazi, semazi, semazi, semazi. Yeah, zilishuka, zilipanda, zikapanda, zikashuka, kumbe nilie naye ananeka kwenye shuka. Damn, mapenzi bala, mapenzi sala, unaweza penda dem na ye akajiona bala. Huyo Lozi mchokozi, akipiga picha utadata na pozi, uko chini utasema show manyozi, yani mtoto anavutia ngozi kwa ngozi.
Zimpa kazi, tuimbe zi, zimpa kazi, zimpa kazi.